Ɗo Studio 80 keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde alkamisare jetti lewru décembre jeenayi yamde sokki nokku noddirteɗo Kayi Ba jaɓate ɗo min gonde joƴƴinde journée ɗe fou ila yontere nde fuɗɗi so lanɗo jaaɓi fa yetto yo aljumare. Sembe kabaruji ɗi anni kono ayri bangal suutude yimɓele ɓe kañe wakkati fo majjindeɓe iɗum yahata iɗum heɓa sembelle leydi meɗen ndi jamare nan wonde wadde noddago fewde e laamo koɓɓe e gardan sigaso kañe fa jaare nokku noddirteɗo kajolo kamɓe musengaɓe wonɓe toɓe ɓe puɗɗi murtere balɗe tati ila talata ƴaɓɓinode iɗum hani fuɗɗu iɗum hani timmude alkamisare ñalawma hande no. En jaara nokku noddirteɗo gawo wattu joni ɓe mbi heɓude buuru ɗum wona ko yaa feeɗi ɗen gallure nde kamɓe sotto buuru wonɓe toɓe mbi ko laati sababu muɗum yo tiɗude coggude ɗi farani ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗate. Nayri bangal suutude jamar nde wakkati fou kañe fa yetto yo duu majjindeɓe nannudeɓe to neɗɗo andanaɓe hunde iɗum yahata iɗum heɓa sembele leydi meɗen ndi wona yimɓele laamiɓe diina wona civil en wona yimɓele kokkoɓe kabaruji ko nandi e muɗum en fuɗano gondi e majjude wattu joni fa hande woɓɓe kay kenta koye muɗum en tafen. Mamadou Sama Sekou,
hakkunde cuutaɓe fade maɓɓe yoppitede ɓe ana e maɓɓe Mamadi Djula Drami mo fedde lollirde mouvement ensemble pour le redressement. Kanko majjuɗo gila ñande aljumare ƴaɓɓine nde naati galle makko ñande altinere kikiɗe o mema fe haala yimɓe cuutiɓe muɓe kañum ɗum ko ɗum saabi ɓe joppitimo. Leruji seeɗa caggal muɗum e dow beeɓe ande ɗe ɓiɓe leydi Mali memmi haala majjugol debbo goto e sukaɓe muɗum hakkunde bammako ikkati banggue goɗɗo ɗum kanko prêtre nokku lelluɗo IFIK yiitaka fa hande e wi ɓattiɓe makko holtiɓe wiide imadaraji pulisaɓe no jokkiti kanko o majji ñande noga lewru novembre ƴaɓɓiɗu ndu. Ali Cissé sous préfet Farako e Drissa Sanogo préfet Gourmararus cuutaɓe arende o wattu 2019 e ɗiɗo ɓo wattu 2020 fa hande jiitaka dokkoɓe kabaruji ɗum na juuɗe jon en kaɓorɗe ɓe yohono Hammadoun Ñaali Buuli, Moussa Dikko ma dun Olivier Dibois ɓe cuutama hakkunde hitande 2020 e hitande 2021
fa hande kono ayri bangal suutude jamare nde yimɓele wonɓe ɗo bomako fa jettuɗa yoro so fo kollitide oɗo golle no wembi ɗum hen sanne ñalawma hande no ɓe gaadi noddago fewde e laamoɓe mi kañum han darade darde muɗum keɗɗen ɓeɗo yimɓele ko cifi ɗo hen to faccitago Fatoumata Mayiga.
Cuutali ɗi ana gonde hende sembe ley leydi ndi talka ko saabi mbini ɗum ɗum watta so yimɓe ana keeɓa hakkille bonɗo gollude golleji bonɗi dabari an hani waɗede fa ndenago tabita ley leydi ndi. Cuutali kañe wargo ana sulli yimɓe yorosu miɗen kula fey dawde fuɓɓura hakkunde kuri kañe kuccala yimɓe fuu ana kuli bamako ga ɗum hana fey ley ngallu yimɓe ɓe ana andini cuutali ɗin hunde neɗɗo wawa suutede tawi a heɓe kabaruji kanti dow jomum sukaɓe mbiraka fa gasa a wawa fey haldude e maɓɓe e ɗum ɓe mawnidata ɓe koƴa malfe cuuta yimɓe saabu ɓe mbiraka fa gasa.
Ɗiɗo kabaruji ɗumin gondi hokkude o nokku noddirteɗo Kayi Ba jaɓati ɗo oɗon gadi hokkude kabaruji moɗon fuddow beme ami ande to ɗum dow page Facebook kaña compte Twitter Studio 80. Sen uri ɗo en gardan fa nokku noddirteɗo sigaso kañum kajol kamɓe musengaɓe wonɓe tonɓe wiyamɓe puɗɗi ton murtere mabɓe balɗe tati nde ɗon murtere balɗe tati ne timman hande en alkamisar no holitira wiide wattu joni ɓe kolli metti mabɓe sanne kono ayri bangal fettede yoga e musengaɓe wonɓe tonɓe fa keɓen famtare fa nde keɗɗen Fatoumata Mayiga.
Janginoɓe nokkuji ɗiɗi ɗi kolliti wiide de kappo ana yiɗi mitude janginowo goto ton ɗum woni sababu murtere nde. Yakuba Kulubali hoorejo sagontoɗo janginoɓe sigaso:
murta amin gollan saabe muɗum yo talkuru woturu no commandant cercle kajolum holliti wi musilamɓe yogaɓe battata sariyaji jande ko noddirte article 32-82 ceggal muɗum hoorde musilam goto do joƴƴinama ko hatta musilamɓe tewde haqqeji mumen talatare ƴaɓɓine fartade alkamsarana mi waɗnon batu gale ɗi batuji hoorejo amin holliti wi kañ haɗa amen feere gotan tewde haqqeji amen.
Saraɓe sukaɓe jangoɓe kajolum mettama dow kabaru mum eɓe darde ɓe pamra fa jande ɓamte.
Meɗen yiɗi sukalu amin ko janga murtere golle ne ana naato saabe hadde sukalum ko heɓude andan koɓe hanndi jangguinede yo haqƴe suko wattima wonɗo hannde o ene hani kowre dokkodira juuɗe fiyen dabiri goto ko nafata en.
Hooreɓe école ŋaji ɗi kolliti wiide curoje ana e lawol ka ɗo e maɓɓe famrude école froba o ana e murtere balɗe tati
o kabaruji puddato do mi halino kabaru ko nayri bangal tidugol burule ngalure gawone dum addo yontere nyaloma hande no holita wede kambe sotto buru wombe tombe kambe derne golleji be bi ko lati sababu mudo yo cogundi farani dum cogu mudum timmile o don nokku nyamobe buru wombe tombe be ngadi noddango fewde gede didde tinno pamra do wota le majjum kambe sotto buru be dubbe biya be kajalama faabobe hono golleji mabbe din gorgino fa kebe famtar kebe Mamadou Sama Seku
jamarnde metama sanne yogabe mabbe kay puddi jati nawtrade vigila
balɗe ɗiɗɗi min annda fo ko min biyata ɓiɓɓe mali mbawa wande fey hunde so ñaama e buuru hakkille amen ana jotti saabu ñande kamɓe e gouverneur o kaldino so ni tiɗalla kan heddiri ni min birfitoto e sodde furfuruji
ana tiɗani min jugtitade golle o so ni ton goto condi farani ɗi fo hande uñaji temedere sifa kaɗo haala yo Mamadou Coulibaly hoorejo fedde muɗinoɓe buuru gawu
tiɗalla komin goni ɗo woni ngabbugol coggu farine o arande ana wonno ujunaji debe sappo ka hande ton mun ana fay ujunaji temedere min kaldi e chambre de commerce
fedde mawde kamɓe muɗinoɓe buuru ɓe kay holti wiide fayso ele sahalla leydi ndi kabaru muɗum no herta kedde leydi ndi kay yama hon ɗiɗo tielaji ɗi mate keddana Ahmed Dambili kanko woni hoorejo fedde mawde syndicat muɗinoɓe buuru leydi Mali
laamum koɓe tongui coggu o miɗen darde ɓe mballa bomo ko ɗo boulangerie en ɓen foof ana jarro uddude saabu golle o wawa yarude ni
to ɓuram toon dun no muɗinoɓe buuru ɓe ɓami anniya yontere ƴaɓɓine nde ɓuytude tedde fiye buuru mabɓe kay noon coggu buuru kayo fa hande sappo e joyi sefa
Mamadou Sama Seku sen iwri to gawote ngaran jaare en fa nokku noddirteɗo Sadio Lay idum li laamu kayo holi tan wiyede leyɗeɗo damaji wana asoɓe kanye tan goni ton fa yetto yimɓele jagotoɓe du ana le oɗo nokku yimɓele ɗum woni sottoɓe ton kuɗɗe ko nayri bangal asanceji fa yetto ñamduji kañe bitikaji fo anton ɓeɗo yimɓele kollitiwde ana keɓa ko woni e gueɗi muɗen sanne fa keɓe famtade fa hande hoɗo keɓanɗa en du hen Sembe Seku
Kurokoto jama anni hewi nokku o debbo mo min jiidi mo jaɓa indede yo jeeyaw tun ñamduji plan makko temedere fuɗɗata holti wiide keɓal ana e golle o jaati
mi e galle ɗan wondi ga miɗe cotta ko ñamte sukan e jamman luma amen ana weela sanne ga samoji meɗe hula so bomuji ɗi puusi nokku to kangen irteteɗo
ana bangge makko jokkolɓe jeeyoɓe kulintireji kewɗi ɓeɗo holti wiide ñande fof wonkoɓe keɓata
min min cotta nebban kan essence miɗe wawi cottude bidongaji nayyi litreji nogay mi heɓa hen hunde ɗum mimin yami soodi sigriti Sadio La mi wara mi cotta miɗe heɓa ko yata temedde jeegom tonno ɗan de carte uji sigriti goto
ka noon Maimouna Touré jammeji ɓuɗɗan sottata e lenuku o omo weltani sanne keɓeɗe
miɗe yami soodiya kulleji ami cotteteɗin genni Sadio La ma genni kayi watti miɗe heɓa hen ko yata ujunaji sappo e goho nde cogmi waɗanmi o
hono ɗiɗo jaguji na jirwi sanne e lenukuji damaji leydi Mali
fa hande keddoto ley laamu kay o hollitinde wiide oɗo région ana herdiri e leyɗele tati ɗum won leydi Sénégal leydi Mauritanie fa yettoyo leydi Guinée Conakry yimɓele mabɓe du ana ley ngallure nde wattu jono yimɓele ɓe ɗeɗo leyɗele hoɗoɓe ley nokko kolitiji wala futtiɗe allaji ko keeɓi kañe hoddiɓe muɗum fa keeɓen famtade fa nde keɗɗe Mamadou Sama Seku
abbammo yo sollasi noon o joɗiki kayɗo guilla fadde wattu indépendance yogaɓe e sukaɓe amɓe kayɗo enne pini no hollitiri kanko Abdoulaye Dieng jeeyaɗo leydi Sénégal
minen min warɗo jiddi hitande 1942 leydey hitande e winni ineɗa école fa hannden mi wirfitaki kasin ga babba ɗan kan e mira muɗum worɓe kan en warde ƴiwi leydi Sénégal mi heeɓe torra fou kayɗo sami natiki malingoɗo
oɗo jeeɗo leydi Mauritanie mo jaɓɓali yo inde holti wiide jaagu waddimo joɗade kay wimako kanko e takalame makko ɓe na pammori sanne
bora Mauritanie kanna kayya
min leydi Mauritanie ƴiwmi warde joɗimi kayga mi buusejono ga hannden mi loggi sabi min naywi feso wimi wirfitto hande mi yaha Mauritanie mi wawa kasin sabi natihen jomiraɗo galle hay mi andi yimɓe ko heewi ga
jonde jaam ɓeɗo hoɓɓe iruɓe nokkuji goɗɗi yo jaati hakkika to kay toon ngallude nde na kerodiri e leyɗe tati Guinée Sénégal e Mauritanie
heƴamen gomi noddirtoɗo zoom sirgo e garan halde hono kabaru ɗum woni kamɓe yettoyo goggiraɓe fa yettoyo kawiraɓe fa yettoyo baɓiraɓe taweteɓe ley galleji ɗi wakkatiji yallah hono fuu ɓe gorɗi ley galleji ɗi holli tan wiyede woɓɓe ni ana pamra sanne woɓɓe du a tawan ila ɓeɗo saraɓe jottaki ley nokku a tawana kuula sanne ley galleji ɗi hono wori Fatoumatamayi ga
galleji ɗi fu gon kawiraɗo na goggiraɗo ñanguɗo eɓe jiiɗi laamade galle ko warata ley galle o fu kamɓe hani ƴaɓɓirade taf so eɓe ton a suusa fey fofude sonye be gandi warde hunde fu anarrata suka be suwana aywa inna gura ni wara kasinde andenen ko emen be mbaaji binando suka galle be noddirde be gogona kaw suwana dun be nyallan hudude ma be jatirta ko mana akudaado ka kawiraabe yoga kanye goggiraabe yoga ana chaahi ti dalla fu be ngala odon baawi haldude ngaddon ko heewi tay be jogiraaki dun baasi chaahu ka do mabbe do haadi wambiobe jaati pati noddira dun en kawna goggo so wana dun be beltataako sa noddira be kawna goggo dun nei winam be law anden ko buri moddude laato den kawira do na goggira do chaahi do le galle dun woni ko hono mum wala
sakrab don garte haddude bete hande do kabaruji mede di min joti on sane heraade heejo jamen ko min gondi hokkude on nokku noddirte do kaydo yido kabaruji fuso ngabirdo bmm ande to do mbay hebu ton som ami www.studiotamane.org fande fande je feeno ko nande do no do e sed yowtere mede de ana wara so lando jabi yowtere mede de waran yo wad do o do nyaw burdo nangude fu rewbele dum nyaw mo noddirta fibro mo wakkatiji dum wattan ijam ko nayiri bangal le rewbele kanya ko nande mudum holita weddu rewbele jogibe dubi no gafa yotto dubi chapande jo o do nyaw yaawi nangude le tem dero fu be mbi on way nangude ko yaati himbe le chapande jaddom imugul gol be cekiti wadde le hitan 2020 hudlati sababu o do nyaw hon neddo waawi teedirade nyaw o somo nangi hono fu mo watta bingil adam fa kebe famtar kedde mamadou sama seko e fatoumata mayiga
ewi gynécologue Mohamed Mayga ko uli takere bangal tagu message nyaw kibbe yoko jomu redu mun yufata ko
la symptomatologie clinique
ko holli to nyaw fibram ana ineddo yuppugol iyam kewdan dan hana na du wakkati fu jomu tawete e tundi na du so tundi jomu ana wara naw o sattan mawnude dum fu ana holli tan nyaw won e jomu dum watta so nyaw o heba sembe bi adama
ido taguma sa jati hulbinika no hulitiri kanko debbo goto ceedido mo jabaadun inde
je faisais fréquemment des fausses
wakati furedo ansama mi famata tergal mi fayno fa yabbiti mi yehi yewede dogotoro mi ngadi yowtungoji yowtungoji di kolliti fibrom goni am dogotoro holliti wiide nyaw o hebi sembe e tergal am mi windanama safareji tafon su oppami
on a procédé à l'opération
wakat juno kay sabuji hakika nyaw fibrom o andaka tafun no hulitiri gynecologue Mayga ka ewi mako sababu jogaji yondongu
andude nyaw fibrom o ana way jokkude neddo ana tawre galle nasi nyaw o won sembe ana way yattade e nokku do feccato labi didi na labi tati e bi adam gamenga dubi ne nyaw o wawata nangude rewbe bamde dubi chapantati fa yottade e dubi chapande joyi
nyaw fibrom nawawi satude soni un yabama ewi docteur Youssoufa kibbe kewde e refu bengu fayotade cancer dum beedi wiide docteur Mayga
so yiyan nan yuppiki fa jabbiti ana wawi sabi minde nyawuji go ikasi ko wana fibrom le redu bi adama nawmun ana mawni nyaw o ana wawi nangude suudu ndimu so dum boyi ton dum latta sababu bonande
mais aussi l'infertilité
ewi kanko dunke nyaw o sella fatima kay wana hunde yafinde bamgul podde de tawere fuf denno dabarande ko buri hewde yo oppugul ewi docteur Mayga
le traitement des fibromes peut être médical
nyaw fibrom ana wawi sawrede ka sawrata ke fatima feifi safari ana sawra dum yoga be du oppete kamari mun ko jomun oppirete sembe nyaw o buito ka dum wawa sawrede fatima feifi wonto dum yottoto suudu ndimu debbo fu ittete ton
ainsi que les annexes.
Kambe docteur be hulti wiide hebugol nyaw fibrom o wala fe dubi wana faddi latade baliki wana dun tiagal mudum.